Ocha, where you at? Das wanangu inabidi tujichange. Hela kaitoshi inabidi tujipange. Mjini tuwe makini kumejama afande. Leo Ijumaa tukidakwa paka Monday. Mina wanangu tuko sober. Tunataka tukapae you one time. Tuende zetu tukavuke boda. Tumepanga kusafiri tu one time. Mina wanangu tuna vibe. Usiombe tufungue mziki kwenye gari. Kila siku tuko tuna fly. Passport imejaa mihuri hatari.
All night long tuna safiri tuna, this is how we go. Tuna safiri tu, all night long tuna safiri tuna, this is how we go. Tuna safiri tu.
Mida ya kuhama time zone. Flight mode auto nipata kwenye phone. Kama kuna issue na itaji tuzisort, niambie kabla sijafika airport. Kiwa kwa safari ni party, sio ni hata message. Nikituwa nitafuta info. Kama unanidai usijali, soon nitarudi, safari sio kifo. Oh, mina wanangu tuko sober. Tunataka tukapae you one time. Tuende zetu tukavuke boda. Tumepanga kusafiri tu one time. Mina wanangu tuna vibe. Usiombe tufungue mziki kwenye gari. Kila siku tuko tuna fly. Passport imejaa mihuri hatari.
All night long tuna safiri tuna, this is how we go. Tuna safiri tu, all night long tuna safiri tuna, this is